Who the music?
Spade Boy, Roxy. Umechanganya, akika swezi mama Mtoto mzuri, cute cute, akika tunendana Na mwili umogawanya, unani pala wama Nipe moja, nipe mbili, tam nyama nyama
African cutie, never seen before Oh oh Mewachama mluki, kiwa na misema no Oh oh Unani mariza, oh oh Meni turiza,
moyo
Nani mariza, oh oh Tuliza
moyo
Basende chumbani Kanipena ham Sakia zarani Punguza utam Jomba furani Kaganda kasanam So wasumani Yeah
Oh nana lose control Unanifanya mina lose control Oh nana lose control Unanifanya mina lose control Oh nana lose control Unanifanya mina lose control Oh nana lose control Unanifanya mina lose control
Siwezi bugi nikarudi kujikomba dada Nilo wacha huko nyuma na jinyonga dada Matajiri wanataka kukuhonga dada Geto wapi nimekwambia shuka ilomba dada Kime nyuma unavocheza mina bugi dance Macho matamu melegeza sura angel face Baby wendo nice Nichome sindano ya kunipunguza stress Yapo wanga mtani wana kule fia tetes
Kiyo wanawe ajisi wapeke Katosi tose kabaki mpeke Walotaka epoze na kucheze Wape shit ndefu mana poteze Mgali ziki bola mbola baba Japo na dhiki ya watampora hata Augawa nyiki we sinyora chata Jita mistiki weba kora sana
Hata midnight yoke pigia ntapokea Mapenzi ndi ya panda na mistaki kupotea Nita switchi fright kukufata takorea Kungu wa mapenzi kita ndani umebobea
Basende chumbani, kanipena ham Sakia zarani, punguza utam Jomba furani, kaganda kasanam So wasumani, yeah
Oh nana lose control Unanifanya mina lose control Oh nana lose control Unanifanya mina lose control Oh nana lose control Unanifanya mina lose control Oh nana lose control Unanifanya mina lose control